Ayo, Maganda Benix.
What the Brian?
Drano Mike on the beat.
Sitakuja kesho tena na mjomba, sitakuja ye
mjomba.
Uyirambisha tena baby vere mende na nyama choma. Oh 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 baby,
ordinary what?
I love the city,
ordinary what?
My angel darling,
ordinary what?
You are my lover.
Nakupenda mama, nakupenda sana. Hope utakam, utanidanganya. Sitaki nikumbuke zile enzi za zama. Zile vitu si tulikuwa tunafanya. Kama kutoma ua enzi za zama. Mbona nikikupenda bado still wanalalama. Yeah.
Sitakuja kesho tena mjomba, sitakuja e
mjomba.
Uyirambisha tena baby vere mende na nyama choma. Oh 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 baby,
ordinary what?
I love you sweetie,
ordinary what?
My angel darling,
ordinary what?
You are my lover.
Baby I'm single, nahitaji kumingo. Baby love me, it in the oddy world. Baby marry me, it in the oddy world. Baby twende out, it in the oddy world. Baby kiss me, it in the oddy world. Kile nachojua kwa maisha yako nina plus. Hata kama yangu yote kwako oddy world.
Sitakuja kesho tena mjomba, sitakuja e
mjomba.
Uyirambisha tena baby vere mende na nyama choma. Oh 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 baby, I love you sweetie,
ordinary what?
My angel darling,
ordinary what?
You are my lover. Yeah.
Tamu kama pishori, baby fanya tayari. Unipeani, tuende ndani. Napenda nikikona,
ordinary what?
Tena ukicheka,
ordinary what?
Izo mboni zako, zanipa morale. Baby siyo siri,
ordinary what?
Tuende bari ni hindi,
ordinary what?
Kapige maji,
ordinary what?
Hiyo figa yako, yanipa morale. Baby siyo siri.
Sitakuja kesho tena mjomba, sitakuja ye
mjomba.
Uyirambisha tena baby vere mende na nyama choma. Oh 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 baby,
ordinary what?
I love you sweetie,
ordinary what?
My angel darling,
ordinary what?
You are my lover. Yeah. Sitakuja kesho tena mjomba, sitakuja ye
mjomba.
Uyirambisha tena baby vere mende na nyama choma. Oh 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 baby,
ordinary what?
I love you sweetie,
ordinary what?
My angel darling,
ordinary what?
You are my lover.
Yeah. Watch your records, watch your records.